Hey, it's another one. Isa on the beat, King Joffrey on the flow, the hero singing.
Kumurika Oya sineze kukureka Unjo eres urukundo Nomubi ebja makokwa Nuju siga etura gumana Mazuhuzi mabuga komeza
How made you feel alright? Oh baby oh
Iomala afuri harie Ni wawuru kundo na ruhari ye Na wakuru utanobari ye
romantic
Oh romantic
romantic
Oh romantic
Romantic Tick romantic Romantic Tick romantic Romantic Tick romantic One, number one, baby girl Nzagukurikira na we wherever you go Nzagukubera isuba, nzagukura mu bukonje Nzagukunda bihebusha, bounce be gone Ma Beyonce, umwe kurutonde Chouchou préféré, jane wa James Bond Nzabuta imeta, nzamukura mu bukonje Ahagarari amasoko yose muri mode Business yonyine mfite nubwo kwitaho Ibyose kuri njye, ibibaho ntibitabaho Inkuru y'ibi bintu byacu yabaye imvaho kumukunda niyo kode ngenderaho iyo bigeze mu buzima busanzwe banumva n'amavuye atuma mva iruhande uzayoboye komeza utange izo komanda muri buri muvi de bande na fante
uri romantic oh romantic
uri romantic
oh romantic
romantic tick romantic
romantic
romantic romantic